uphendula kanjani uma omunye ehlupheke emoyeni? Akukho lula. Akunjalo? Ngakwesinye isandla uzizwa ungenalusizo. Kodwa ukusondela usize, thola ukuthi kusibiza ukuyinikela okudlinana elikhulu kuthina. Pho manje, sibhekane kanjani nokungenela kulezo zimo na? Usacabanga? Angikubi ngelele, phinde futhi ngamukele engosini yethu eFresh. Ngingusibalo Pitty Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Uzokhumbula ukuthi izolo besinomama uHana eBhayibhelini kwiTestament elidala. Yena wayengafani nonkosikazi omunye kaElkana, wayengakwazi ukumtholela abantwana. 1 Samuel 1 verse 2. UElkana wayenabafazi ababili, igama lomunye lalinguHana, igama lomunye lalinguPeneni. UPenina wayenabantwana, kepha uHana wayengenabantwana. Lokhu akusimangazi ubuhlungu okwakubuletha phezu kokunyokolozwa nguPenina. Manje ngiyajabula ukuthi kulezi nsuku sesiphila impilo yenkosikazi eyodwa, kuthi nje gqwagqwagqwa isithembu uma kuqhathaniswa nakuqala. Ngoba phambilini kwakungenjalo, amadoda ayegana zabe imdodovu yamakhehla kuze kuphele inkani kuwo. Futhi kulesi simo into elula ku-Elkana kwabe kuwumenza untandokazi uPenina kunoHana. Phela ekugcineni kwakho konke, uPenina wayemzalela ingane. Kwakubukeka kuwuPenina owayehambisana naye ngokwegceke. Kwazise uHana wayehlala eqhatha usizi elila. Ukuthanda uPenina kakhulu kunoHana kwakungaba lula kakhulu ukukwenza. Kodwa u-Elkana akakhethanga kwenza kanjalo. 1 Samuel 1 verse 4 no 5. Kwakuthi ngosuku u-Elkana ahlaba ngalo, wanika uPenina umkakhe nawo onke amadodana namadodakazi akhe izabelo. Kepha wanika uHana isabelo siphindwa kabili ngokuba wayemthanda uHana. Kepha uJehova wayezivalile izalo sakhe. UElkana wathola indlela emnandi yokukhombisa uHana uthando lwakhe. Ngiyazi ukuthi kwangelulu ukubhekana nokwehla nokwenyuka kwesimo senhliziyo yakhe lonkosikazi. Futhi uthando lwale ndoda aluzange lwasivala sanhlobo isikhala esasingavalwa ngumntwana kuphela. Kodwa yaqhubeka le ndoda yamthanda noma kunjalo ngendlela ephambili ngokubona kwayo. Ukuthanda umuntu onhliziyo yakhe iyopha kuyi-investment uma usukuyindoda. Kusibiza okuthile, iyona ndlela futhi leyo kumele ukuba kube yiyona. Asiyibambe lapho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo zezwi ungakwazi uyithole ngeclip ya WhatsApp kwinombolo ethi 067-706-0077. Kusasa siyaqhubeka nayo. Inkosi mayigcine.